ma o wote wanangu o sema yani o wanangu sema o wote na wakubali wote chama langu tunapali kalingoma zangu hatuna bali nani zaidi yangu hatulali mapopo wenzangu mwone yule pale anacheza mdumange sosegele hatupingani wanangu yule kule anacheza segele sogea mbele hatupingani wanangu aliye sinzia tunamtimua akileta ubishi tunambandua yule dada amejibinua amejichanua chini ya kikamata mdogo mdogo na bambia yule pale anacheza mdumange sosegele hatupingani wanangu yule kule anacheza segele sogea mbele hatupingani wanangu sema o wote wanangu o sema yani o wanangu sema o wote jamani chonde usini kanyage litero tokea tutaona na wabaya chonde chonde usini kanyage litero tokea tutaona na wabaya tunalombaya tutaona na wabaya bingwa madeni ana kazi la mpea malaya changu do penda pombe na sigara ana taera wa kigogo mbagara wa mwana nyamara yani oh mwanangu mwendo cha marangu nimesaka kote sikuoni chafu yangu jangara sema oh wote wanangu oh sema yani o wanangu sema o wote sema ajib 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 na Ibrahim ajib ajib ayo Kenny to OG G I went one angle at the boy boy